I should retreat. Your boy Kate Francis in another banger. Sinza kuita muhindi, ubane ita mu America. Sinza kuita mu mongondi muna Uganda. Ndi musajja wa Kabaka waneki watule. Nyindo kubwa. Nange kambagulize ko matumba bulire. Uganda ni Buganda tungwao. Bala tusanawo.
Purchase your tracks today.
Ebibira betwafuna ng'empewo ebiseera ebikadde. Byonna byatundwa. Byonna byongwawo. Tukako mu mabira nzikiza yekwaniriza. Kati kibangirizi. Mama Uganda. Nedda nedda, save Uganda. Save my motherland. Save Uganda, 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 Uganda. Save Uganda. Save my motherland. Save Uganda, 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 Uganda. Amalwaliro temuli ndagala. Bakazi bafiira musanya. Bano buto bufa. Malwaliro temuli ndagala. Otwala omulwadde. Tebakufaako. Agende kasawo yalaba mulwadde. Emyala gyonna bagizimbamu. Ye mukukadudde wane mu kibuga. Amataba gatutwala mukama tuyambe. Enguudo ze Kampala zonna zijjudde embiraka mu buli lukya. Bazitereeza mu wiiki emu ne ziddamu okutonya. Mama Uganda, save Uganda. Save my motherland. Save Uganda, 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 Uganda. Save Uganda. Save my motherland. Save Uganda, 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 Uganda. Muzimba nguudo walala. Wano e Kampala zaagandibwa. Zote zizimbibwa. Tutuma babaka baddeyo balaga mbuto zaabwe. Tebagala kumanya. Bada mukulwana.
Fava kubuka.